Ate umbaka wa Shema North, Dr. Elioda Tumwesi J, asubiza abantu be mu ssaza lino okubatuusa amazzi amalungi era mayonjo okusobola okwewala endwadde eziva ku bujama. Ono bino yabyogedde mu Ganda lya Weekend ng'ayogerako eri ebikumi n'ebikumi by'abawagizi be ku mukolo ogw'okukuza n'ate obuwanguzi bwe mu maka ge e Buturaje mu Kombolwa ya Kigalama mu Shema North. Dr. Tumwesi J yagambye nti ekisanja kye kino wakusosowaza nnyo ensonga eyokulwanyisa ekizibu ky'ebbula ly'amazzi nga kw'otadde n'okusomesa abalonzi ku butya bwe basobola okukola amanda mu lusenyente n'ebirala ng'ebyo oba briquettes ebikozesebwa mu kufumba. Ono agamba nti okukozesa zi briquettes zino kijja bayamba n'ate okukuuma obutonde bw'ensi wamu n'okubeewaza okutema ng'emiti. Ku mukolo gwe gumu, Venerable Reverend Meshach Kibeherere, Sabadikon, Sabadikon bwa Mashiruka, yasabye abakulembeze obuteerabira bantu baabwe oluvannyuma lw'okwesogga zi ofiisi zaabwe.